welcome to The Balance, where we balance your identity. Igama lami Thobile Makhumalo bakwaMsebenzi. I do speak out every Saturday between 10 and 11 a.m. and I'm happy to get to meet you.
Oh yes, igama like a father. I do the weekend breakfast show 6 to 10 a.m. Kona la uyivuma 103.
And namhlanje ke njengehlala yenza lucky.
Yes.
Siphetha amakhehla and sanibonani.
Sabona.
Ninjani?
Hayi siphilile.
I vibe noma umoya unibambile umoya nibanjwe umoya we interracial.
Uhlala unathi ngaso.
Yes. Awumbambi kuba kuyigreeze.
Niyalekelelana nomoya. Ah, kosi yami. Amakhehla akakazi introduce nabo abantu bami befuna ukwazi. So bani amakhehla? Amakhehla njani lawa fresh?
Angawona amakhehla. Spiritually, amakhehla.
Okay.
Ingakho kulula ukuthi uma uzothi amakhehla. Ngokuzothi uma usulalela bese ubuza ukuthi hawe lezi insizwa seyiphile isikhathi esingakanani. Usibonelo akasibiyalo nikhuluma naye ophethe lona ikhehla omkhulu hlobo yencwadi. Ilona leli khehla elingithuma yonke le ndawo ukuthi angihambisele kamoya ngithuthe nosakwethu khehla lakho.
Loyo umkhulu udaba lamanzi othwasele ukungalanga.
My God.
Okay, so uza amakhehla. Sizonibuzayo madodalana. Ngoba sikhulumile safike endlala kwi-episode ledlule ukuthi nathi kusimo la iy'nhlanga ey'ningi zihlanga. Mhlawumpe angazi ngingaqala from which side of things ukuthi ingabe ngokwezwe sikhululekile ukuthi singahlobana ngalolu hlobo. But-ke from isayidi ndlala lakamoya khehla lami khona mhlawumbe ungakusho just to kickstart this discussion.
Sorry, ikhehla ngingakangeni mhlambe ukunaba kancane but lakhe ukuthi kulo daba esikhuluma ngalo ubhuti uye omhlophe and then usisi ungaphangakithi. So kwenzela ukuthi as much as nizokuhlanganisa bonke ngoba kuyenzeka kwenzeka the other way around. Kodwa ke kule episode esiphuma kuyona it was usisi owenza izinto zamasiko omenshinile ukuthi kubo they are very spiritual and ushada nohlanga olumhlophe.
No, mhlawumbe ngizoke ngibeke kanje ukuzizwakala. La uma senza umsebenzi wasemsamo sihlangene kakhulu nale ndaba le iyasifica kakhulu. Kodwa indlela eqale yaqhamuka ngayo ibingaqhamuki ngale ndlela esiyibona namhlanje. Njengoba nazi ukuthi izwe liphuma kuphi, izwe liphuma la bengavumelekile khona kuqala ukuthi inhlanga ihlangane. So ngaleso sikhathi kungavumelekile ukuthi inhlanga ihlangane bengingasho ukuthi kodwa ihlangane bekwenzeka noma bekwenzeka okunye izothi ilikale yabo ngoba beyihlangana ndlela thize kwesinye isikhathi uthole ukuthi okunye akukuhle ngoba baningi kakhulu omama abahlukumezelana endaweni enjengasemakhishini yabo. Uthole kwesinye isikhathi ezinye izinto abakwazi ukuzikhuluma, ezinye izinto futhi zigcina ziphelela khona lapho yabo. Lokho sikuthole kuphi na? Uma sesisebenza bese uthole ukuthi umuntu uzoba nekhathi la uthole ukuthi khona mhlambe emakhukhweni akusebenza kakhulu ngamakhukhu kakhulu ukuthi siyayivula kakhulu leyo avenue ukuthi umuntu akakhukhe ayiboya bakhona kuzobuya iy'nkulumo. So zizothi-ke ma zibuya iy'nkulumo kuthole ukuthi umuntu uphupha kakhulu abohlanga oluthile bese confuseka ukuthi kwenzakalani ngelama sekunje ukuthi ngaphupha abantu abangelona uhlanga lwami yebo. Kanti yena akazi ukuthi emlalweni kwaba naleya episode eyenza mhlambe azathole even ibala eligqame ngale ndlela asuke yiyona yabo. Namanye ama-features athile angazi ukuthi yena anomlando kubo ngoba kukhona into ethile yenzeka yabo. So leso sigameko ziyahlangana-ke nazo yabo. Kodwa-ke ikhathi ey'ningi futhi ukuthola ukuthi uma kwenzeka njengale khaphule kade ikhuluma ngizothanda ukuyibongela ngoba uba uyakubona ukuthi ngathi ku-genuine. In most cases avamisile ukuba genuine yabo. Uthole ukuthi noma ngingizongamenishine kodwa nje ama cases amaningi bavamisile ukuthi laba bezinye inhlanga kuthina bazothatha u cream yabo bese thina sithathi i last pass yabo ukuthi sikhalela nje uhlobo yabo yizolona kodwa okubheke nje ngikuba isikhalo even hayi mhlambe la eSouth Africa phela even overseas naso yeah. America no laba mabethatha bathatha u cream bona and thina sikhalela uhlobo yabo yes kodwa ke ngibona ungazuthi kukasisi nobuti lo uyabona ukuthi cha ngathi kuyahambela kuyaphila futhi kodwa khona into engiyiphikile kusisi ukuthi uyambona ukuthi uma ekhuluma kukhona i-background noma lokho esizothi inhleze yale nto engiyishile ekuqaleni ukuthi kukhona ukuthi wayezalwa kukhona owohlanga emlindolokunyela ngoba awuvele uthande into ongakhuliswanga ngayo nento ongayazi like amaflower yabona lezo zinto yabo kuthina we believe spiritually ukuthi kunalo muntu osuke evuka kuwena yabo so uzothola ukuthi back kuma ancestors akhe yabo mhlawumbe umkhulu wakhe yabo owayenaleyo tendency yesilungu
but umkhulu omunye uzothi ingenxa yokuthi ufunde kulezi ikole so angithi into eyenzakalayo sathi umntwana emncane uyomintroducer kulezi isikole lezi ama multiracial schools so mangabe ufika kulesi sikole lesi afika abone izinto noma ngathiwe ekhaya sinjani but afika abone lezo zinto lezo through abantu manje asehlangene nabo omunye uzothi ene ngoba mina into engiyibukayo futhi lakhe ukuthi umntwana o-vocal umntwana o-forward ula yabo so kuyavamisa ukuthi abantu aba lelikama ngizolisho because like lishiwo namina abantu abaphaphile yabo ukuphapha not in a bad way but abantu ekuthiwa bathanda izinto mhlampe if ngibeka ngegama eli-right so kungenzeka ukuthi it's because of i-history noma mhlampe ile nto yokuje uthathekile ngoba
ngibona lenoumale indikhethelizamkuzichaza ukuthi kukhona lezi zinto lokuthola ukuthi you're not aware
yes.
But this was my ABC sector zoom into you. Bese discover one uzothola umuntu ayi just meeting ngegayithandela le nto kanti hayi sekulo muntu lo subscribe.
That's mean
because
of this problem uma ngabe futhi sizoyibona ngalolu hlobo. Ukuzalwa komuntu. Khona le ndima esike sikhohle ukuthi kusuke kuzo reincarnate omunye umuntu lapho. I-journey yokuphila kwakhe. Ihleliwe already. Yabo. Njengoba ihleliwe ijourney yokuphila kwakhe, kuyazile ukuthi uma ngabe sekufika kule stage, lo mntwana ukuze akwazi ukusirecovera yonke lento yethu eyalahleka ngokwethu traditional. Okuyilegacy yalayikhaya. Yabo. Sizomthatha simise emultiracial. Yabo. Buka uma ngabe uzobuka uyubheke i-background ethi lo mntwana uyabona ukuthi izimo abahlangabezane nazo kakhulu uma ngabe kiwa ngakubani kubaba right umntwana sengisho ku-husband u-husband mangabe ubheka une background engeyinhle ngokuxhumana kwakhe nabazali
yes
so wena uzobona ukuthi even nangakhona ngale bayinqamule ngababomi impilo yakhe nabazali
bemphushela
ngakho ukuthi laba akazogcwala one abebala sikubenge ngosobala abayifaka entweni bengenalo ithemba i-trust iyona ehamba phambili so ukuze uyibuild i-trust naye kufuneka ube usizo oluthile azolibona athembele futhi kuwena
mhlawumbe usayisho kanjani uyamuzwa and uyambona ukuthi sizothi umhlophe kanti it's not like 100% mhlophe
yes
uyamuzwa ukuthi waye noma ekhuluma olimi lwakhe ukuthi ungathi wangabe wentwena yabo
yabo
combination ethiyabo
usatsho njani uthe ma ngabe ethi okokuqala sizoqaphela size sisho thina sithi yazi iy'ngane zethu ukufunda kulaba bezizwe ey'koleni zakhona seyifunde ukuthi zingabi nayo inhlonipho egcwele kodwa yena ukwazi ukukuhlukanisela yes ukwazi ukukuhlukanisela hhayi mina indlela engizi-expressa ngayo ngidrayivwa umuntu ophambi kwami.
Inhlonipho
kuyena inespace, hayi ukuthi ivale yakhiwa iyaphela.
Kunokwenzeka ukukhona umuntu omnyama kuyena le.
Exactly. Because
always kube khona isense phakathi kwalo dadewethu.
Ngokwenzisho ukuthi usezithola kwiposition yokushunisa impepho.
Yeah.
Listen, this guy is still such an interest. I'll tell you what. He's even saying he watches my show.
Yes.
And my show, one day we will find this man interested in polygamy. Because now he wanna take pictures with me because he watches my show. What is it that interests him so much in something that he doesn't believe in?
You
know? So ngiyacabanga ukuthi mhlambe ke singafisa ukuthi si understand more ukuthi like usise uthi halamozi yabo, but under general if ukuhlanganiswa ke manje izinhlanga ezingafani yini ekufanele yenziwe ukwenza isiqiniseko sokuthi ngoba phela nalo unento yakubo nalo unento yakubo and this is those all two angani noma ziyahlangana noma azihlanganile but engikwaziyo ukuthi kuhlukile la nala kodwa khona mhlawumbe la kuhlangana khona in a way I do not know so yini le kumele yenziwe ngoba uzothola usikunomuntu obukele manje othi eshikwangcono naletha amakhehla azochaza ukuthi njengoba nami interested ekushadeleni olunye uhlanga mhlawumbe i-direction you know kwenzela ukuthi mhlawumbe naye ubanjwe into encane ukuthi angazi noma ngenza i-decision e-right yini ngokosiko lwami you know
okay. I guess beke umuntu mhlambe oko kungakangeni emshadweni kodwa ke sibheke umuntu ozophuma phakathi kwalezi nhlanga zombili yebo zingashadile yebo into yokuqala nje mina siyazi ukuthi wonke umuntu une right yokuphila and umuntu unela emhlabeni osukele nje uNkulunkulu ke resonatele let alone ukuthi mina ke nilalo umhlaba nizibona izathu zinja yebo. So ila kamla kona ke le lekuthiwa na umuntu impilo yabuze na ibe smooth kuye kufanele le ndlela afike ngayo iye kukheswa kodwa niyenjani ihlanjululwe yayizona. So kufana nalana ke manje sekuthiwa sekuyahlanganiswa lezi zinhlanga zombili into ekhona into eyenzekile into enama-results esingeke sayibuyisele muntu isiyiphu kakhulu yebo ukuthi ungaphinde ukuthi ayenzeki ngabudlala ngesikhathi yebo ikhona iyaphila yebo. So ama solutions ke manje ukuthi mhlambe udila kanjani nayo mayisifikile noma isiphila yebo yilobo ukuthi mase kufike ekutheni kodwa ngicela ubuyela kancane kule nkosazane ngesikhathi ithi iyamthatha umfotulo yebo yamuse ekhaya yamtshengisa ukuthi ekhaya kuyaphilwa ngesiko yabo. Ekhaya yabona ukuthi nkosazane uyithathilwe wayifaka kuphi kulesa sikole kodwa isalazi isiko kusho ukuthi lesa sikole asiyidayiluthanga njengenqwaba yabantu abamnyama ukuthi uma kungangena kulesa sikole vele kudakwe imfundo kudakwe yonkeinto ungazazi ukuphila kwayo kodwa-ke yembona ukuthi yena usayibambile uyayibuyisela lapho yabo. So ke yonke i-situation esihlangabezana nayo ikhona indlela yokudila nayo nokuthi uma isifikile isiphambi kwethu yebo find a way yokuthi le nto ihlanjululwe ngoba mhlambe ifike ake sithi ifike njengehlazo ifike njengokuthi manje isikhona i-situation iphambi kwethu yebo sithole indlela futhi ukuthi siyihlambulule spiritually ngoba isuke ingaphethwe yithini kukhona umdala odala yonke into.
In terms of all these other processes again now umshado kuze kufike ekugcineni khulunye indaba yenyongo ekhesini enjengalena kuye kwenziwe njani?
Kahle kahle yinto lena emnandi kahle kakhulu ngoba yenza nje uzofika owesifazane ake sithathe kule case ekhona njengamanje futhi owesifazane unosiko kubo usiko lakubo lumile luthi ma ngiphuma mina la ekhaya kuzomele ngiqale ngicelwe kuqedwe ukucelwa kukhutshekelwe kuma-negotiations elobolo lonke ngoba ukucela nokulobola kuhlukene abantu abakwazi lokho mana nje lobola negotiations bonke yabo. Uma ngabe usacela usuchaza ukucela ihlobo esihle right. Uma ngabe usulobola sekukhulunywa-ke manje ukuthi yini oza nayo thina silindeleni kwena yilapho ke ingakho kuthiwa lobola negotiation kusuke kuzokhuluma yebo ukuthi
melane ngokuthize no matter iculture yakho ithi ngiyathi first melane So that does this mean Babusbia ungenze ukuthi libe diluted in a way usiko based on ukuthi sivumelana nangani. Ngwaphela nalo usiko olumile ukuthi sina siya negotiate sivumelana ngani doesn't mean ukuthi usiko luzoshintsha.
Yebo. Kungenzeka ngoba ngisho ngabe kuthiwa kulona uhlanga olumhlophe noma ngabe uhlanga lakokulimi ngisho thina
singaba
ma besingakholelwa into eneyo ingakho kuye kuvulwe iplatform yokunegotiate yabo bese lithatha lenziwa usiko ngendlela efanele ukuthi okay mayiphume intombazane la ekhaya ayiphume kanjani na ayiphume ngenyongo khona kumnandi-ke abantu abazokubuza uphumile ngenyongo ngabo uzokwamukelwa kanjani ngale yabo kufuneka umkhwenyana ukuthi mina yonke into yami njengomuntu wesifazane uma ngabe mina njengomuntu wesifazane wesi omnyama uma ngabe ngile ngithathwa ngiyoba unkosikazi kunabantu bala ekhaya engiyoshada nabo bakwelikamoya spiritual right so le hierarchy yakithi engiyoshada nayo iyona ibizwa ngendlela eyodwa ngempela umkhwenyana njengoba ungithatha ngicela wazi ukuthi mina yakithi hierarchy ngeke ize respond mangabe ungashonisa impepho noma ufake isinemfu noma ukhanyise ikhandla so lezo zinto
Babusibiya manje usisa kwenye topic ngalinye lana yenkolo ehlukahluke lapho nakushadelwa ngoba leyo kuhlukana kohlanga bese kuba khona ukuhlukana kwezinkolo lapho nanikholelwe entweni ezingafani kholelwa kusiko olungafani lona siyenze njani cishe back to the topic for another day
kodwa it's very interesting ukuthi ekugcineni konke kuzima kuhanjwe kuyiwa phambili but akukhohliwe ukuthi kukhona abantu esingababona ngehlule nyanga kufanele babe involved kona yona yonke le journey going forward mhlawumbe bazo-approve ezinye izinto ezinzinto bangazi-approve but the fact khona ukuthi need to be engaged ngoba ngengasho before ukuthi lento yokuthanda it's not about the two of them. Lo sibabona ngisele nje. A lot of people abane stake in this thing. Yabo. So don't leave the level of the catch.
Mangabe ngizoyipusha khona indaba engifuna ukuyikhava yaphula. Enayo le ndawo kade ibuzwa umama khona ukuthi kahle kahle uma ngabe sengiziwa ekutheni liyakhula ngiyakhula ama negotiations lawo sekuze kuyathathana sekungena iy'ndaba zosiko lonke luze liyopheleliswa nendlela abazoqhuba ngayo ngalesi sikhathi kungena-ke manje iy'nkolo ngokuhlukahlukana iy'nkolo ngokuhlukahlukana zohlale zikhona abantu bazithathaphi iy'nkolo na yingakho sirilayela ekutheni yonke into ibike bese uyayiphuphela uma ngabe kungafiki lutho then sesizonegotiate-ke thina nawe ukuthi okubasic kuphi then it's good. Otherwise yonke vele ngisho ukuhlangana spiritually lokho kusuke kuhlanganiswa ngisho imimoya iyahlangana kodwa ngisho usiko lokuhlanganisa leyo moya yabo
we all know ukuthi masekufikile amakhehla mina angishiya ngine-confusion ngiphinde futhi ngithi ngiyambuleka kuphinde ngivaleke mo amakhehla yohlezi senza nje kayithina nani you know but ke ngicabanga ukuthi kuningi esikufundile namhlanje and if usekhaya ubusenesifiso noma mhlawumbe i-direction yakho uyayibotha ikuphushela towards ukuthi ushade nolunye uhlanga noma nowenye inkolo uyazi ukuthi konke kusebenzelana kube ngokuhle so akukho okuchithiwe la mangizwa kahle kunalokho kuthiwe konke kuyakwazi ukuthi kugezwe kusebenzelane kube okuhle kusho ukuthi-ke you are on the right track ungazushiya umuntu wakho bakithi umthanda nami yeni ngishiye wami sir asibambelele lapho This is why we are on the balance where we balance your identity since a show ukuthi wena wazi in and out wazi ukuphezulu nokuphansi so but like ngicabanga ukuthi iyona le
ayiyona le suvale nje ayibhoxa nje
amnandi
bese ngiyayona uma ukuthi ngiyangena ngomzwini ngiqale phansi
okusula amadoda akuyazi ukuthi bakhumala uqedile
the balance in your identity